Kwa kiloma Kiloma. Bahari zote nazijua na mitindo ya kuogelea pia. Leo kuna wachumba ngoja ni wai kuogelea. Oya twendeni, wanangu wote twendeni.
Oya twendeni, wanangu wote twendeni.
Twende kwenye swimming pool, twende kwenye swimming pool. Twende kwenye swimming pool, twende kwenye swimming pool. Twende kwenye swimming pool, twende kwenye swimming pool. Twende kwenye swimming pool. Swimming pool, hey ya man, choo, wa, choo, kuogelea, choo, wa, choo, kuogelea, choo, wa, choo, kuogelea, choo, wa, choo, kuogelea. Kama utavaa bukta, usisahau boxer. Si unajua kuogelea bukta,
inaanza ikavuka.
Kwenye swimming pool, huwa kuna vizomwa. Oya ogelea nao, au mbona,
hawana noma.
Kwenye swimming pool, pembeni kuwe na dundo. DJ ipiga ngoma leo,
utupigia misondo.
Kwenye swimming pool, huwa kuna piskari. Hata siku za weekendi huwa
hawaendi kiskuli.
Kwenye swimming pool, hata kama sio lako, jisnapu jishauwe leo,
uwavimbia wenzako.
Twende kwenye swimming pool, twende kwenye swimming pool. 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 Hey ya man, choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea.
Twende kwenye swimming pool, twende kwenye swimming pool. 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 Jamani, choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea,
choo, wa, choo,
kuogelea.
Nikioga peke yangu, huu, kuna raha naikosa. Nikioga peke yangu, huu, najihisi kuboeka. Nikioga peke yangu, huu, kuna raha naikosa. Nikioga peke yangu, huu, najihisi kuboeka.
Mwenzenu na mpango wa kuogele,
paka nwe mweupe. Yani takata maji, paka nwe mweupe.
Na mpango wa kuogele,
paka nwe mweupe.
Leo takata maji,
paka nwe mweupe.
Mwenzenu na mpango wa kuogele,
paka nwe mweupe.
We jamani, hazontu anaogelea,
chuu,
wa, wanangu anaogelea,
chuu,
wa, masela anaogelea,
chuu,
wa, wanangu anaogelea,
chuu,
wenzenu na mpango wa kuogelea,
paka nwe mweupe,
leo taka jamani,
paka nwe mweupe,
mpango wa kuogelea,
paka nwe mweupe,
leo taka jamani,
paka nwe mweupe.
We jamani, hazontu anaogelea. Maji tu
ayo Mr. Junior ba Azo Yongo Momo Moto Wendy Sepeoji anakusalimia Plaza Party. We Dr. Mzuza, eh, wanakusalimia watoto wa Kati Bovu Chioma.